Isomo rya 39. Umwami wa mbere wa Isirayeli. Yehova yari yarahaye Abisirayeli abacamanza bo kubayobora, ariko bo bashakaga umwami. Babwiye Samweli bati, amahanga yose adukikije afite abami, natwe turashaka umwami. Samweli yabonye ko byari bibi, maze asenga Yehova arabimubwira. Yehova yaramubwiye ati, aba bantu si wowe banzi, ni jye banzi. Ubabwire ko umwami bazamubona, ariko ko azabasaba ibintu byinshi. Icyakora abantu baravuze bati, ntacyo bidutwaye, turashaka umwami. Yehova yabwiye Samweli ko Sawuli ari we wari kuba umwami wa mbere. Igihe Sawuli yasuraga Samweli Rama, Samweli yamusutse amavuta ku mutwe, abaramwimitse ngo abe umwami. Nyuma yaho, Samweli yakoranyije Abisirayeli ngo abereke umwami wabo. Ariko bashatse Sawuli baramubura. Ese si impamvu batamubonye? Ni ukubera ko yari yihishe mu mizigo. Bamaze kumubona, baramuzanye ahagarara hagati y'abantu. Sawuli yari muremure asumba abandi bose, kandi yari mwiza cyane. Samweli yabwiye abantu ati, murebe uwo Yehova yatoranyije. Abantu bahise batera hejuru bati, umwami arakabaho. Sawuli akimara kuba umwami, yumviraga Samweli kandi agakora ibyo Yehova ashaka. Icyakora yaje guhinduka. Urugero, umwami ntiyari yemerewe gutamba ibitambo. Hari igihe Samweli yabwiye Sawuli ngo amutegereze. Ariko Samweli yaratinze, maze Sawuli yiyemeza gutamba ibitambo. Samweli yabyitwaye mate. Yaramubwiye ati, ntiwagombaga gusuzugura itegeko rya Yehova. Ese Sawuli yari gukura isomo ku makosa yari yakoze? Nyuma yaho, Sawuli yagiye kurwana n'Abamaleki, maze Samweli amubwira ko yagombaga kubarimbura bose. Icyakora, Sawuli yarokoye umwami Agagi. Yehova yabwiye Samweli ati, Sawuli yarantaye, kandi nta kinyumvira. Samweli yarababaye cyane, maze abwira Sawuli ati, kubera ko wanze kumvira Yehova, nawe azatoranya undi mwami. Igihe Samweli yari ahindukiye ngo agende, Sawuli yafashe ikanzu ye maze iracika. Samweli yaramubwiye ati, Yehova yakwambuye ubwami. Yehova yari agiye kwimika undi mwami umukunda kandi umwumvira. Muri Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 22, hagira hati, kumvira biruta ibitambo. Ibibazo. Nicyo Abisirayeli basabye? Kuki Yehova yanze ko Sawuli akomeza kuba umwami? Samweli wa mbere igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 22, igice cya 9 umurongo wa mbere, uwa 2 n'uwa 15 kugeza ku wa 17, igice cya 10 umurongo wa 8 n'uwa 20 kugeza ku wa 24, igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14, n'igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 35.